Waliwo okwetegereza embalirira y'omwaka gw'ensimbi ogujja bbiri mu kabiri mu musanvu okukyasembayo nekoleka nti gavumenti etadde ensimbi obuwumbi 70 mu nteekateeka ya gavumenti ez'ebitundu abakugu kye bagamba nti si kya bwenkanya olw'omuwendo gw'abantu abeetaaga okufuna obuweereza obwo. Akuira ebyokukwatisa amateeka mu kitongole ekya Equal Opportunities Commission Irene Nafungo ategeezezza nti okuteekayo ensimbi zino ntono nnyo ebitundu nga 8% ku 10 tekikola makulu ly'obwenkanyi eri bannayuganda abasasula emisolo kubanga ngoma ez'ebitundu webasuubira okufuna obuweereza oluvannyuma lw'okusasula emisolo egibakanwa wakati mu mitendera enjawulo egy'okukola emirimu egiva ensimbi. Alabu ne lwata wakikolebwa bannayuganda ajja kutandika okulekayo okusasula emisolo kubanga gavumenti tebalowoozaako mu ngeri ematiza bwetuuka okubaddiza obuweereza.
Obuweereza bwa gavumenti obutuuka ku muntu wa bulijjo buli mu local government nga okusoma ebyobulamu, ebyokusoma, cash extension, welfare naye ogenda okusanga nga bajeti y'eggwanga ebitundu bye bawa local government ng'ate bwezimenyaamenya ezisinga zigenda ku misolo. So ne weesanga nti obuweereza ku muntu wa bulijjo buba bukosebwa era ekyo kikulu nnyo gye tuli nga commission nti twandyagadde sente zeyongereko up to 30%.